yamde jetti silmaji chapantati Bamako to Mali yamde sappo silmaji chapantati Paris odo sa woni wakkati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen na to liidi bene jagorbe halfina be denagu tawtude daranibe kabaruji ciudidi e leede joyi ana gonno e batu fa alal barkengen na do woni bene Togo Ghana Burkina Faso e leede Cote d'Ivoire imade majjom de leede nangondira tabentina denagu to leede Afrique du Sud hisa maybe ilameji puddode yonterende ana heddi e beedade ko badi yimbe temede tatonna mayi e leedi wala KwaZulu Natal sabe ilam e tatre leedi dal barke ngen na leedi amerika fodi wallir leedi ukraine kasena kaaki kaborde yalla en hebano ni renori en jango mo russi wadi fewde e ukraine on don sa non jukkoje kessedu ana jokki fewde e leedi russi handen yo alkamisare sappo e nay lewru nay bordu e hitanudi nay didi e nogay e didi teddube hedibe rfi fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi bene ton jagorbe halfina be denagu leede joyi do woni leydi bene e Cote d'Ivoire Ghana Burkina Faso e Togo ana tawano e kawrital kotonu imad majum yo wallude simbine goldal hakkune mabbe e bangal no denagu tabitirta e leede mabbe de jantore Hammadi Adamu
gada hawrine mawbe halfinaabe habaruji ciudidi e der kawtal leyde initiative Dakar wadi e der Cotonou minisibe e der leydele joyde do kambe kanum bo fottata dara e do dabareji dido be tokkata e do lawol jihadisi em Benin Burkina Faso Cote d'Ivoire Ghana e namma Togo wakati makambe latibe jihadisi en woni fiya fayso ire leydi Benin be do do jodo to be dara dabareji dido be kocchata burado e dew leydele tati de kambe latibe jihadisi en wodi semme Benin Burkina Faso e namma Cote d'Ivoire Ghana taw e dum fotori e dewne do jonne kujje tati kan wonno ko kambe latibe leyde kawtude hunuko woto wadi walle betene initiative Dakar joddoto faabe bin ikito hala jihadisi em e namma hala kokkola habaruji no watta to ko tawe kambe du be jogontida be gada hunuko woto e dow leydele tati dem faabe jalo jihadisi em kan wonno jonne mabbe mawne ne be jodanto Hammadi Adamu Cotonou RFI
to leydi Cote d'Ivoire tagal ne gouvernement o nantini yoppi golle alal bare kengen hore jo leydi Cote d'Ivoire Alassane Ouattara sefiki mo janteki ko sabi mo yidi hono buytude hisa gouvernement de wonno gouvernement kesso ana damina yontere warorende kerde makanko Alassane Ouattara hore jo leydi Cote d'Ivoire Oumar Mamadou Sow firti halaka
en vue de renforcer l'efficacité de l'action
ngam beydudi himmi golle lamungu e wattorde hakilli e tidallaji teskadi di yodo saha e winderinde kala mi bami pellital ustudi limori jagordi de e lamungu no pamirdon ni ko hunde heñorandi ustudi depp suuji lamungu kono kadi e wonchudi golle de fatino dum e walludi rendongo kono kadi e alhali denagu
je procéderai dès la semaine prochaine
e yonteri fanende mami huccian subadi worejo jagorde keso ko on tafata gouvernement pamaro no birumini bo ganduda ko wonata e makko buruta chapandi tati jagorde e hakkundere de non bede nyaagi on de jokkoton golle jojjudi de
les affaires courantes
kiriden do Alassane Ouattara hore jolido Cote d'Ivoire Oumar Mamadou Sow firtuna halaka e fulfulde to leydi Mali eden andi jagordo kalfinado goldal hakkune Allemagne e leede godde ana wonno e dawol tonto Mali mo jordiki e horebe leydi ni alal barkengen le majjum Allemagne ana tewti goldal hakkune Mali e Russie darne e on don sa horebe Mali kuliti njabirali non jantore Abdoulaye Diallo
ko hanki jagordo di leydi halfinado jokkondiral hakkunde leede le holliti to Bamako ardibe lamu faddewngun yo dartin jokkondiral mabbe e sembe ko non ko be resu wan Wagner en kono tan ardibe lamu hakkunde nguna nirani non e rangu makko e dum tiagal potital makko e horejo lamu faddewngun colonel Assimi Goita o holliti kul holi makko faade e bonandeji jowitidi kareli e wi makko na wawi e hewde e leydi Mali tolno makko Abdoulaye Diop kanyum en holliti no foti jabede wala doftede subgo Mali ngon jagordo Mali halfinado kala ko fati hondiral e leydi janane no anniyi jokkondirde e dendangal gollidibe mum wano Sin Risi ha denta leydi Amerika jillu jagordo Allemagne halfinado hondiral e leydi janane to Mali fuddima labbisinde ko yowiti e jeyagol Allemagne sembe hakkunde leydele e no hawriti e nangal bibbe e tato Allemagne nabe be konun kobe Mali tuumi kuliyankagal e hakkundere leydi ndin.
Non fahana e din don kabaruji hono ben don yimbe tatonna leydi Almanya nangabe jabal hakkundere leydi Mali do woni jiabe leydi Almanya be taton fofo be njoppita ma tiagalla nde tawa be gollobe non e bale balloje yirbere mbiyanna balloje e bamtare fahan e hakkundere e leydi Mali e bangi goddo e leye wuro mura ngo wuro an heddi e tidalla e kulol tiagal nde mer o diuta jamma hiccankin bibbe wuro ngo e hewbe hen njalti sabe kulol nde wonno e wi mabbe konun kobe accataabe hono non jihadiyan kobe du accataabe kanbe bibbe e go wuro mura e timmode lewru jabbine du eden miccito e konun kobe leddi Mali ngadi balde joyi e lengodo wuro mura e be tumadu sabade wargo civil en temede temede fayso tawi konu leddi Mali holiti wiide ken ka chaabiki wargo e lengo wuro jihadiyan kobe temere didon e taton to leydi Afrique du Sud hisa yinbe maybe sabe ilameji e talata e tatere leydi biyeten e denyalade jeppede jonde do woni ndedo puddo e puddore ndedo yontere hankasen anabadi yinbe temede didon e chapan e jeegom maybe e ko hisa e bi horjo leydi ndi Cyril Ramaphosa dum waddi bonandaji mawdi do woni ilameji mo nantidi dum tiagal nde mo dawi yewede den nokuje de ilameji di bonni jantore umuba
ko sakiti yaltude kon no buri yimbe temedde dido mayu be der ndewamere ko non andiniri be halfinabe aynugol masiboji ku wazulu natal be yesobe o nokku holli fureji din no dudiribe kasudu mariddu mayube bi ol jattanowo kongol sudu aynundu albalawuji ku wazulu natal be hebita wako buri fureji temedde didi e chapande joy e jenai diwamere den wari e der diwal gotangal Ngo masibo, futino gila ndea yontere ya utunde katawata gila dubi chapande jego hari sifa muwadali enderngal diwa. Yimbe mai, ponji elawi taji, bonu ndeji heu diwadi konon holiri horejo leidindi Cyril Ramaphosa.
To leida Philippine hatondu iwole chabiki ilameji etatere leidi enukuji kewde e putore ndeto yontere to Philippine. Hisa akalamu leidi ni nantini bete alkamisar handen maibebe kipi yinbe temedere e chapan enjoyono. Hisa ka anabayi beidade ndewono e wilamu leidi ni yinbe chapan e chapan e keddi e majube benjitaka. Di ilameji du chabiki e guru yinbe udinaji yeltude galleji mumen halamatan yeltude ili gure mumen. To leida Ukraine hatondu handen ini balde chapan e joyi ko tawa kono Rusi e piande putti hakkune modum e kono o leddi Ukraine de do piande an joki e leddi ndi e le ngalloje kewde e wonnon sa alal bare kengen lam amerika nantini wiide walliran Ukraine kabbodde godde de waawirta fa hanna rentorade e di fitna hakkune budde e leddi Rusi e wonnon sa jukkoje kesse do fa han lede dan keddi fawde dum e do o leddi Rusi jantore Umar Mamad So
Rusi yirtini alarba hanki njangu fadi enokuji do pelliti ko nukobi Ukraine bamate e der Kiev lamorgongo haysu tawi yewdo saha be koliti dum huccunaka tawa e be tumi Ukraine piande kam e to nyangeji e der Rusi etebe mbi so tawi dum acciani mabbe gongdin sappo mabbe go e on saha Zelensky horeji Ukraine o ina jokki e erade ballal to batti kabirdi in erali nati nopi Joe Biden horejo America pellit denel dudi kabirdi kewdi to Ukraine ki fitedi e temedi jetati million kalifi dollar kono Zelensky hadani don o jopi mo pedeli dundi Europe de yobi njaw e sakandi Rusi peji so tawi be njida ndin leedi fawo jungo e dendangal leedi funnangi Europe o hali dum ko e yeso sardi yankobe Estoni so tawi ko Olaf Scholz horejo Almanya tikkeri ina jokki tawo hakkuni makko e Volodymyr Zelensky mbo serani e nyaagade mbo yo armo jillu ton to Kiev to batti jukkoji Royaume-Uni waddi jungo e dental leedi Europe fawi jagginoji e rifnaabe hewbe tawi ina e mabbe jomen jawdele andabi rifi kanyumni habri wonde jukki te meditati e chapani njena yo enje tato e sardi yankobe America
ele yedi do fitnaaji fa hanto leedi Ukraine ha bete hanna du mbien alal barkengen lamrusi sappani Ukraine soni rentaki eno ko tawtata wadde jangu fawde leedi Rusi jatte hore modum kanbe konu kobe Rusi be paddan bomboje e nokkuje de hono yamiroje nadu dabareje ndadate li modum Kiev la morde Ukraine teddube on jaarama jokke hedade RFI fulfulde enen do e seda yamde jetti silmaji chapan en nay do elesude halirdu RFI fulfulde bismillah mon e jukitade kedde kabaruji di tafan silminde makanko Rama Diallo e yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere meden choftal balli Rama Diallo asalminama
mi salminima Abdoulaye
e yeftere choftal balli Ligue des Champions to leyde Europa Manchester Liverpool Real Madrid e Villarreal kedi e leden nay poddondiroje e desawangal
nan Abdoulaye holudi tan fuddude kenga diide kawroje e demi final andama kawre didi cakitide poddodilde kenga li don woni Liverpool e Benfica tati tati be gaddi be bawray pidi tidi hakkunde mabbe Abdoulaye ka Liverpool hebi sa a yahude pidi demi final tiagande tawi kambe ngadu no tati e goten Benfica e pidi arani di wiltan Manchester City e Atletico Madrid olum olum kambe timmini pidi e leydon be kambe ben be tido ndiri fande du portal wadai Abdoulaye tiagal ande goto e mo Atletico Madrid yabital kuru wudelu sabe bofe mako podondira la wadi don fa ko nawi dum be wonde Manchester City kam woni ko wonta yeso e yaade e pidi demi final go e bulum be ganno hono diddal Atletico Madrid e pidi altidi di Abdoulaye Leydon wiide tan e pidi di en ngadan noga e jeegom lewru warurundo
bismillah
wodi du e Leydon en Real Madrid e Manchester City kambe wonno ko kebata hawrude Villarreal e Liverpool o podo dirta dum woni diide nay tawtede din don pidi Abdoulaye
so nay Ligue des Champions andama Ligue Europa kanyuma jette kedide pidi mun jokkan handen
en non kanje den diide gon e pidi hande Alkamisa o Abdoulaye Kawre ana tawe e Jemma o Atlanta e Atlanta kambe Leipzig kawran wiide Lyon e West Ham kambe dupidan Range e Braga kawran Eintracht kambe Barcelone kambe dupidan Abdoulaye
Ajarama Rama Diallo enen jango yamde jeddi silmaji chapane nay e yeftere wonde choftar balli
goddo men hande
to leydi Guinée Conakry horebe laamu fadde o leydi ndi jami gollirde na faggorde jawle dum woni ileyde e ogirde dum woni ko ettete e leydi moyina mbaylaaji ono hunchindirdi bafata e leydi Guinée e biol colonel Mamadi Doumbouya ngal pellital makko ana yaadi e sartiji di dendan gollirde e fibidi e horebe Guinée hono dum latorto hodum wonata nafor mudum dum woni ko Ibrahim Timbi ba yewtidi e Amadou Ba kertordo ogirde
Amadou Ba misal minima
misal minion
horebe lamu faddeu Guinée dum ko colonel Mamadi Doumbouya o jetti pellital hollungal ardibe faggorde jawle wala societeji gollaydi e der ogirde dum ko de jawle iride yobe moji mbaylaaji waawdi wala newinaydi be honcingol o bafatamo be asata Guinée ko holno yiruda ngal pellital ndem fere Mamadi Doumbouya
min taw ko fere yeddunde fere nde tawata hade hino ebba ka sariyaaji windaadi men arbe dabbere ngalu kaleji lagine do wonande ma be ahodino si woni duubi sedaaji mo kala e mabbe wada e mbayla kabe honcinta ndi leedi ne teni boxi fi woni chondi bafata madon watte bafata dun don ko windano
awanon hande lamdal no wodi Guinée no mari fere latingol ngom fondo Mamadi Doumbouya
do joni ka fewni do innete ko fondo memmina kono no wodi piji buri tawata no yowodiri e minnugol on fondoron no tawa e hebugol yite ko innete touran dun don hebugol den yite golliten nge kam baylaaji e baadi din dun don no woni ko mapini bay hay yite yonnorde gayna tabitude ka leedi do ko tawata himbe ben haton jinita cuud ko honno hebirte yite fi waawugol honcingol ndi leydi neteni boxit yondi wontu chondi bafata mandi wonta bafata wangal dun non ko yite bus nde tawata en ala lagine ala hande dun non haray no yowi lagine kanyu e ben arbe dabbere yobe yidube yewta be anda ko hondum mo kala wawata addude e fere mum fi ngay yite hebo ko tawata waway minnude e ndin ahadi ni tawata no windano hakkunde ni societe je le ndal dum non ko alanon dum e mundum ko honno tawata lajine wawa nyinnude dum non tawa jama mo lajine mari o wa mara gandal fi gollirgol imbaylaaji ni tawata hino epa si tawi waɗama hannde ko yimɓe goo jananɓe buyi arata heɓa golle lajine ga ka tammu si tawi ɗum ɗon waɗi ko honɗum e jiiteji ɗin société ji eɓɓata ahan ko o ɗuma tembo ko yinete charbon ɗum ɗon noon jama ɓuuɗuno toɗɗi wonandema gollitigol on cembuɗon minete ɗum charbon fii heɓugol yiite honcinoowe ka mbayla boxite on leydi mboɗendi wonta conndi baafata mojo ɓe adunayankooje bus hino ani ɗum ɗon ɗum noon no tawa e ko ɓeydata ngulitinka aduna ɗo
jooni noon Mamadi Doumbouya o hoorejo laamu fadde o guine o jooni ardiɓe ɗen faggorɗe e jawle walla ɗin société ji ha e lewru jewaɓuru e nder nde hitande ɗo e nder on happuɗon ɓen no wawa wadde ɗen golle ɓe wawa addude eɓɓoje maɓɓe ɓe holla konno ɓe waɗirta ɗin mbaylaji
o faala hettinde mo kala e maɓɓe ara adda feere no miijori ko honno ɗum ɗo wawi tan laatorde na waɗugol ɗumaji ɗin kisan kisan kono ko feere saa'i hombo ɓe wawata wadde ko honto ɓe ittata pehe ɗen ko saa'i hombo ɓe wawata wadde ko honɗum e honɗum ɓe landi gouvernement leydi lajine ko tawata gouvernement no wawi wallitade ɓe ɓayi kamɓe ko gouvernement honni ɓe kamɓe koɓe hoɓɓe si tawi ha ɓe waɗa e hunde ko ma ɓe diso gouvernement joni noon haray ko ndin kaydi ɗon ka tawata hiɓe waɗi eɓɓoreji kono noon o landiɓe
landal sakkitingal si hawri ɗin société ji walla ɗen faggorɗe jawle ɗe wawari ñinnugol ko koɓe adanino ɓe lamɓe e nder sartiji nonanɗiɓe jasugol leyɗe e nder lagine si hawri ɓe wawari ɗum hara hiɓe wawi hayrude ɗin sartiji maɓɓe gouvernement lagine no wawi jattitude kaydi ɗiɓe jonnano newnanɗiɓe gollugol guine
ɗum ɗon ko ɗum ɗon ko haldano ɗum so tawi hiɓe wawali wadde ɗum ɗon no woodi ɗatel guyɓe gouvernement o wawata rewde e mum ɗatal aranal ngal ko ɓeydugol sagalle ɗe ɓe yoɓata ɗen tawa si a jasi ko yoɓata fi a yaltinka leydi kon laamu ngon hendo tawa hino tiiɗ antiɗi ndaara tawa ɗo ya yaltin jasu yaltina a jasugol honcina ga yaltina conndi baafatandin ma baafata wangal yeeya haray ko ɗo nomɓurma wonande nafa ɗin mum ɗum si tawi ɓe tawi ɓe wawata wadde ko ɓe wii kon ɗon ɓe hunnaali ahadi ni haray sariya on no yamiri gouvernement leydi lajine yo jattu tawidi newnandi ɓe ɓeɓe gollu lajine ga
Amadou Ba mi jarnima
jarama
a jarama Amadou Ba kanko wonno koɗo meɗen hannden mo yewtidi e Ibrahima Timbi Ba ko fawi e yamirore ɗum woni nde kanko colonel Mamadi Doumbouya hoorejo laamu fadde o leydi guine mo yamiri gollirɗe kala gonɗe to guine sakko hertanade baafata moƴƴina ko waylitita ko irtata e leydi ni ɗum woni ogirɗe e toon to guine Conakry o jarama
RFI Bakel capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere ɗiɗi
RFI Banjul e dow capanɗe jeetati e jeenayi
RFI Difa dow capanɗe jeenayi e jeegom toɓɓere ɗiɗi
RFI Garwa e dow temedere e nayi toɓɓere jeetati
RFI Labe capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere jeenayi
on tottaama konngol
e alkamisa ñande sappo e nayi en yewte ko faati e alhaali ɓe rewɓe heddotooɓe e jibingol tawa ko sabu welsindaare gollooɓe ka cuudi jibinirɗi e miijo mon holko waɗi o bone no fillitoo e leyɗeele ɗuuɗuɗe ko honno o alhaali fewndori ka leydi mon neldeela miijo mon ka tonngoode whatsapp wowunde Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen alkamisare hannden sappo e nayyi lewru nayyi ɓorɗo hitan ude nayyi ɗiɗi en noga ɗiɗi gonno to leydi Bene jagorɓe halfinaɓe ndenagu tawtude e darniɓe kabaruji cuuɗiɗi e leyɗe joyyi ana gonno e batu fa alal bare kengen ɗum woni leydi Bene Togo Ghana Burkina Faso e leydi Kudowara imade majjum ɗe leyɗe nangodira tabintina ndenagu e ley leyɗe mum enna to leydi Afrique du Sud hiisa mayɓe ilameji puɗɗoɗe yontere nde ana heddi e ɓeydade ko ɓadi yimɓe temedde taton maayi e ley diwal KwaZulu Natal saabe ilam e tatere leydi alal bare kengen hoorejo leydi ni Cyril Ramaphosa kanyum ana tabanoton alal barke ngena hora jolid amerique mbiyana lamalid amerique yamri waldirde kasen ukraine kaki kaborde yalla na heddo e tewtude e denagu fewde en jangu mo leddi russie wadi fewde e mabbe on don sanon jukoy kessedu ana charta fewde e leddi russie teddube on jarama do katena enen jangu e kabarujgo di